Slim, I'm a Slim.
You know what time it is?
I love your music.
James J.
KBM.
Vera Phil.
Ipange pange ngaine.
Jianda danda sana ufiro kwa teoda. Nabane vipone vya sama papoda. Ikose inakeja tupontero kotulia. Impoto ya kushindika. Bada pene wonse bakushibira. Bakuchindika. Bada pene kwatida something. Ka something bakuchindika.
Aze kaponya fatauni. Apo pene mune.
Bakuchindika.
Nengu posa za mapini. Epolila mune.
Bakuchindika.
Apo pene mune.
Bakuchindika.
Bado kwatida something.
Bakuchindika. Chanda danda sana ero futi shibuta. Kuwambo na marudero nishina lichefya. Azeka penta enchito mbomba. Maninga fenisha kwa ya mna nipanganda. Ngengiramo nose mkuzeze na shakwata peite. Ine shidole rapo kufola. Apa pene ine naripa chindika. Shisaka mana nangushe kwe teno wakushindika. Nangupushe ngechibara mtu wandi wida nenuka. Tetekera fena iwe wande vika shitika. Lumaru kula futi na mabini ula pose. Zivika paka lade mwamona ni kukosa. Jianda danda sana ufiro kwa teoda. Nebane vipone vya kusama papoda. Ikose inakeja tupontero kotulia. Impoto ya kushindika. Bada pene wonse bakushibira. Bakuchindika. Bada pene kwa tida something. Ka something bakuchindika.
Aze kaponya fatauni. Apo pene mune.
Bakuchindika.
Nengu posa za mapini. Epolila mune.
Bakuchindika.
Apo pene mune.
Bakuchindika.
Bado kwa tida
Bakuchindika.
Nwanda ni kauka kuseni ni kirinapo. Ni machelela 05 sini mvela mpepo. Panostina konke finde kwa baba. Kupwente la peti zichosa stiza kutemba. Masobe la uzia siya kwe wachoka. Peti 7 zela kutisoko neza tivoka. Tiri na oja pepa machoka ka something. Ikafika lanchawa ni mukantin. Inankara hapa munga ni Teddy Lutin. Usaka tuone bandi omonga Putin. Nice tima funa koma coin. Tichindika pono password pali mapini.
Jianda danda sana ufiro kwa teoda. Nabane vipone vya kusama papoda. Ikose inakeja tupontero kotulia. Impoto ya kushindika. Bada pene wonse bakushibira. Bakuchindika. Bada pene kwa tida something. Ka something bakuchindika.
Aze kaponya fatauni. Apo pene mune.
Bakuchindika.
Nengu posa za mapini. Epolila mune.
Bakuchindika.
Apo pene mune.
Bakuchindika.
Bado kwa tida something. Ka something.
Bakuchindika.
Bakuchindika. Ela Fred Papota. It is Twizzle. Era ifubo latina chan. Kawombo swaka boy. Na boy spend fiance. Wagai gai rush cut off. Bakuchindika.
Hey, mama, sleep.